nenerekereza ibirala nsoma katabo ko omukwana go bebi gensanyisa kajuna ebigambo ebiwo obufaananyi buno bwebo bukusuuta amaloboozi ganyuma enebompita nkuwulira bebe sebakatulonga sinakasoma omukwano go gomundi anti gwegundaza simanyi oba wawandiisa ti omutima gwange gwonna n'okukyusa laavu yeeno katabo omukwano go sigwabibalo nsomako kale katono kuba obuwomi bwako tebunyuma kuleka laavu yeeno katabo omukwano go sigwabibalo nsomako kale katono kuba obuwomi bwako tebunyuma kuleka zenawe history memories kaba tuyita Romeo and Juliet
Twitter.